Download music on Sorat.
Damba video go mangozi kanti veza ndikusuta kani zomo membazi janzomo majita ndosutira pasirumu vokwano kwanthu wasunta eya komosa bwele fukwa kudikula suta nyimbo zake zimandinyasa koma lero ndi jama yake sinimaziwa ndavezeka nandabvula ndima yake ndaphwekesa kwambiri nkona nkusakidwa ndi bwambwako sese dj ndikati raita ndiku disprefi yake kuyasa jamba ntomu yemwezi kunya sanzaki iyaleke kunyada misanzi marako zake ngati ndilinda nzanga ndotabwera ndi yanzake lesta musatawe cruzayo ikuyendera zake kuyasa jamba ntomu yemwezi kunyasa nzake iyaleke kunyada misanzi marako zake ngati ndilinda nzanga ndotabwera ndi yanzake lesta musatawe cruzayo ikuyendera zake sunga mvese zinthu zake nangokwela pabedati tupe ngati lake Zima mpwerekesa mimba ndinkona sina vale zoti ndintanda zindikira pa mimba vali green ngati tai Nyimbo zake zima ndinyasa koma lero ndi jama yake sinimaziwa ndapezeka nandabvula ndima yake ndaphwekesa kwambiri nkona nkusakidwa ndi bwambwako sese dj ndikati raita ndiku disprefi yake Kuyasa jamba ntomu yemwezi kunyasa nzake iyaleke kunyada misanzi marako zake ngati ndilinda zanga Ndota bwela ndi yanzake Lista musa tawe kuzayo Ikuyendera zake
Kamba jadani fukwadani Dance on die mangadi Bila wole manja mwanga Njomba ngati lampadi Singa tole nkuku chomwe china laka bakadi Chansu kuyi rana properly
We need some bricks Bread or better hustle for your kids Life for risk Hook up on your dis That's another clip Gang clip Always span the street Always span the street Mill on the street Guess they want me script It kicks them properly
Anzangande, anzangande, anzagende, anzage Zomo ya mapangande, si zomo chinga pange Ndali gwila ligu fewa bo tago lage Ndijifugwa nda muuza gura gwele ndi anzage Life is born, bingo bugi dwa masho Ngadandi olongini yanga izienda mwa slow Tiu ndi moyo, sisa ora is right for need to go Ndi asage dola kuti ndi kwa nilitse mago
Kuyasa jamba ntomu ya mwezi kunyasa nzake Iyaleke kunyada misanzi marako zake Kati ndilinda nzanga ndota bwela ndi yanzake Lista musa tawe kruzayo ikuyendera zake Sunga mvese zinthu zake nangokwela pabedati tupe ngati lake Zima mpwerekesa mimba ndinkona sina vale zoti ndintanda zindikira pa mimba vali clean ngati tai Nyimbo zake zima ndinyasa koma lero ndi jama yake Sinimaziwa ndapezeka nandabvula ndima yake ndaphwekesa kwambiri nkona nkusakidwa ndi bwambwako sese dj ndikati raita ndiku disprefi yake kuyasa jamba ntomu yemwezi kunyasa nzake iyaleke kunyada misanzi marako zake ngati ndilinda nzanga ndotabwela ndi yanzake lista musatawe cruzayo ikuyendera zake